time ya kurise. Tuamke na usawa iPhone, ndio time ya kurise. Tuinuke na usawa iPhone, ndio time ya kurise. Tuamke na usawa iPhone, ndio time ya kurise. Keep up alive, keep up alive, keep up, keep up alive, keep up alive, keep up, keep up alive, keep up alive, keep up, keep, keep, keep.
Nine after, make lose mother Buddha na bro mine. It has been 9-10 years down the line. Kani life nilichoka, tu kila mtu alinichoka. Ilifika point flani, nikafile kujichoka. Shetani ya shindwe, sita mblame pia yalikuwa biz. Wanasema gana idol man is a devil's workshop. On top of that sky, fina ungea na wewe. We do wanna offer, it's not fun. Najua is God's plan, tambua kuwa wesi wa kwanza, misi wa kwanza. Hakuna wa kwanza kufiwa, nika accept na nika move on now. Kila kitu wapena purpose, kila kitu wapena time. Kuna kubon, kudai, kumona joy. So log on, start fresh, in the time ya kurai.
Usawa iPhone, in the time ya kurai. Tuamke na usawa iPhone, in the time ya kurai. Tuinuke na usawa iPhone, in the time ya kurai. Tuamke na usawa iPhone, in the time ya kurai. Keep up alive, keep up alive, keep up, keep up alive, keep up alive, keep up, keep up alive, keep up alive, keep up, keep, 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 keep alive.
Maisha mabeste ni noma wase, yomana lazima ujipange. Naimba nataka nipate ni mange, lakini mashida za nifanya niteseke. Anyway, nakazana, mziki mina play. Roundi ni kama video, ni kama drama, mtani cheki ni kimeki. Ka Obama, usitoketi ya bidi kisha utafika. Kufundika kwa mwigo zimwisho wa kupika. Nipo wa kujaribu, jaribu, tengeza future. Everyday,
kaa usawa iPhone, in your time ya kurise. Kaa usawa iPhone, in your time ya kurise. Tuinuke, kaa usawa iPhone, in your time ya kurise. In your time ya kurise. Keep up alive, keep up alive, keep up, keep up alive, keep up alive, keep up, keep up alive, keep up alive, keep up, keep, keep, keep up alive.
Mentality na tangi wa se, kurman behind, usi mind. Over this a state of mind, hakuna mtu wezi make it. Believe it or not, ukitobo wa ghetto leo boss, kesho illuminati. Success kwa life, haizai kambi easy. No wonder wengine wedu wanaingilia uizi. Nya wale wanatabia za kuchukua, chukua. Siye funzo na mamae, funzo na mamawe. Take risk at least before safe defeat. Crime is the option, drugs the solution. Usistuke kwa risk, leo tanaenza kuwa kofa. Ukicheki poa, utaona wendo mezufa.
Siyogeleshi, naongea na wewe. Sijiongeleshi, naongea na wewe. Sijiongeleshi, naongea na wewe. Sijiongeleshi, mimi na wewe, mimi na wewe, ni wewe. Hey,
kaa usawa iPhone, in your time ya kurise. Kaa usawa iPhone, in your time ya kurise. Tuinuke, kaa usawa iPhone, in your time ya kurise. Keep up alive, keep up alive, keep up alive, keep up alive, keep up, keep up alive, keep up, keep, keep, keep up alive.